Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think
they're
going to
do something.
Wow, that's cute.
Give
it to Lugo.
Here, Brother Lugo, you get to present. Brother Branham.
Just a little gift, Brother Branham. The children saved their pennies and nickels and
thank
really
you,
thought of bribes.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, "Insomuch as you give unto the least of these, you have done it to me."
Amen.
You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there.
Amen.
God's depending on you. Thank you very much. Should I open
it? Yeah. Have it good.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. My faith and the dream of nothing to do with nothing to tell me. Isn't that beautiful? Fall for me, I'm not. I think you live. Dear brother, I'm calling you a friend. We're hoping you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. My dear Lord Jesus, Christ bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Now, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
You don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't it
beautiful? Oh. Oh, that's really
cool.
Little gold there. We don't go to wonder which family he belongs to. He puts us in every picture. I want to show you.
Oh,
children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Faith College. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me and this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really good. Inspiration, that's just what we want, something like that to happen.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take them. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's why it's better.
And Jesus was.
Before we turned over to Brother Brown.
Oh, I love him.
Oh, I adore him. Isn't that how you feel right now?
I adore
my God and Savior. My
Lord.
My sunshine.
Ndiyakholwa ndingashumayela iiyure ezine ngoku emva kwako konke okuya bendiqalisa ukucula bendifikelela ekudinweni. Akumangalisi nina amantombazana amancinci ninakho ukucula kamnandi. Nina amantombazana amancinci namakhwenkwe amancinci phulaphulani indlela abacula ngayo oosisi benu abakhulu kunye noomama benu abaculi abamangalisayo. Kuhle kakhulu oko. Kubani le ntombazana incinci ibikhokela ingoma? Asinguwe intombazana incinci endadibana nayo khona phaya ngokuqinisekileyo inelizwi elihle nina nonke nje ni. Ndiyakholwa ibi umculo ongcono endakhe ndawuva kulapha kanye niyazilolongela ngokuya nonke lonke ixesha kulungile. Ndiyanixelela ni nisikelelwe ngokuqinisekileyo ngokucula okuhle ngenene. Ndiyawuthanda umculo omhle, ndiwuthanda ngenene umculo omhle. Ndasoloko ndisithi Xa ndifika ezulwini, ndifuna ukuya apho bacula khona, ndize ndiphulaphule, andizange ndibe nakho ukufumana okwam ukuzaliswa ngomculo. Niyazi, ukucula kunika inkuthazo, niyayazi loo nto, aninjalo, amajoni xa esiya edabini, niyazi enza ntoni, adlala umculo, aze acule, kunye nezinto eziwanika inkuthazo, kwaye xa sisiya edabini, siyacula. Kwaye kusinika inkuthazo yokuqhubekeka. Ndiyanibulela nina bafo bancinci ngesa sipho sihle. Kwaye nguNkosikazi Branham nokusuka kuRebecca nakuJoseph nakuSarah nakuthi sonke siyanibulela kakhulu. Kunzima ukuthi indlela yokubaxelela abafo abancinci, hayi, nizigcinile iipeni zenu. Andifuni kusithatha. Niyazi, ndiziva njani, andifuni kusithatha, kodwa noko ndijonga khona apho, kwaye banetyala leedola ezilishumi kweli khadi. Ndacinga, ndingayithatha laa nto, ndacinga, ndingayenza njani. Kodwa ndikhumbula ibali elincinci endifuna nilazi. Ngenye imini kwakukho umfazi ongumhlolokazi, wayeneqela labantwana. Mhlawumbi yena, utata wabantwana abancinci wayengasekho, kwaye wayeneepeni ezimbini kuphela, kwaye wehla ngesitrato ngelinye ixesha, kwaye yayimali yesishumi, nje ipeni njengani nizigcinile, kwaye waziphosa kwingxowa mali kaThixo. UYesu wayeme phaya embukele, kwaye ndiyacinga, yintoni ebendinokuyenza ukuba bendimi phaya, bendiya kubaleka mhlawumbi ndithi, hayi, hayi, dade, sukuyenza loo nto, asiyi, enenini asiyidingi loo nto, uyayidinga ngenxa yabo abantwana, yabona? Ngoku bendingayi kumvumela ukuba ayenze loo nto, kodwa uYesu wamyeka wayenza loo nto, yabona, wamyeka wayenza loo nto, kutheni, uyayazi, kusikeleleke kakhulu ukupha kunokwamkela, wayeyazi into wayekumenzela yona yena, yabona, ke ndiyanibulela nina bafo abancinci ngentliziyo yam yonke. Ndifuna ukubulela ngamnye kuni nonke ngeli xesha lihle lobudlelwane, mzalwane uLeo kunye noJean, oku ibe zintsuku ezintathu ngqo zonqulo zam nkqu nasehlathini xa ndizama ukuzenza ndihambe kwaye ndicinge ukuba ndandizingela ndiye ngandlela ithile okanye ngenye ndiye ndijonge kuni kwaye ndinive nithetha. Ndibe nenyweba ngalemva kwemini yokutyelela amakhaya enu, andizange ndibone ndiye nakweliphi. Ndiza kuyibiza isixekwana endakha ndasibona sicoceke kakhulu, amakhaya amahle nabantu kunye nengako intlonipho ngoKristu kunye nevangeli. Andizange ndayibona naphi na, kwaye ngenene niqale ngendlela elungileyo, qhubekekani nje nihamba, kwaye uThixo uya kuba nani. Kwaye ndifanele ndibone abanye benu, ndabona ngomnye umhla aba dade bendingabazi nokubazi, ngoba konke ebendinokubona ibingamehlo neendlebe zabo nje phandle phantsi kwaloo minqwazi. Kwaye ngoku ndiyakholwa ndinazi ngcono ngembeko kamzalwane Leo noJean abandijikelezisileyo, ndatyelela amakhaya enu, ndaza ndaba nokuqhawula izandla kunye nabantwana abancinci, abaprofeti nabaprofetikazi besigaba esizayo, ukuba sikhona isigaba esizayo. Niyazi uYesu uyabathanda abantwana abancinci, niyazi wenza njalo, kwaye kwakukho inkwenkwe encinci ngaxesha lithile yayibizwa ngoMoses, siza kuthetha malunga naye nje ithutyana, kwaye wayelunge kakhulu. Niyazi into eyamenzayo, eyamnceda, yamenza inkwenkwe elungileyo, wayenomama olungileyo wokumkhulisa, yabona, yiloo nto wamfundisa malunga nenkosi. Kwaye ninamakhwenkwe amancinci namantombazana, ninoomama abaluhlobo olunye bokunikhulisa banifundise malunga nenkosi, bacingeleni. Niyazi intoni, niyazi yintoni umthetho wokuqala osebhayibhileni, umthetho wokuqala nedinga onedinga. Mhlawumbi into enzima kancinci kuni ukuba niqonde le mithetho. Umthetho wokuqala uthi ningabi nathixo bambi ngaphandle kwakhe. Kodwa umthetho omkhulu, kwaye umthetho wokuqala unedinga kuwo, yabona, ubhekiselele ebantwanini. Beniyazi loo nto, yabona, wathi, bantwana, bathobeleni abazali benu. Oko kuyakolula imihla phezu komhlaba ethe inkosi uThixo wakho wakunika wena. Ukuhlonipha abazali nokwenza oko nikwenzayo kunokuninika ubomi obude phezu komhlaba ethe inkosi yaninika yona ixesha elide lokukhonza yena. Ndiyathemba namhlanje kokuba ndijonge kwiqela labashumayeli nabaculi nabavangeli bomhla ozayo ukuba ukhona umhla emveni kowethu. Kwaye kukho into enye phezulu apha, nibulala umfo ngobubele, ndityede andakwazi kutya, kwaye andizange ndaphathwa ngale ndlela, ukuba bendiyingelosi isiwela ngaphandle ezulwini, bendingenakho ukuphathwa ngenye indlela engcono. Into ekuphela kwayo endinokuyitsho enkosi, kwaye xa nisezantsi kwindlela yasethuson, ndingangabi nakho ukuniphatha ngolo hlobo olungcono, ngoba andazi kwenziwa njani, andinazi indlela zokuyenza, kodwa ndiyakwenza okungcono endinakho, izani. Umzalwane nodade Shantz, ndifuna ukubabulela ngenene, kwaye bendinenyhweba yokuhlangana nentle intombi esentsha nonyana, ngale mva kwemini, kunye nokusivumela sisebenzise indlu yakhe apha ivulelwe ukunqula. Kwakukho izinto ezinjalo ezazisenzeka ngomhla weBhayibhile. Niyazi ukuba ivangeli yayi ndiyazi ivakala kancinci kakhulu, siya kucinga ukuba ayinjalo, kodwa oku luhlobo olunye njengoko uThixo, kuThixo njengoko nakubo kwakunjalo kulamhla. Khumbula, kuya kubakho eminye iminyaka emininzi, bebeya kujonga emva apha baze bathi, ukuba nje bendinokuphila kwimihla phezulu phaya ePrescott, ukuba nje bendinokuphila, yabona, ngokusiphila kulamhla, yabona, ngoko siyehla siye ekupheleni kwendlela, emva koko silinde umvuzo wethu kumhla omkhulu. Ngoku siza kuvula ilizwi likaThixo sifunde, kodwa nje phambi senze, masithethe naye nje umzuzu. Yesu othandekayo, andinakuvakalisa ezam imvakalelo nombulelo wam kumzalwane Mesia, umzalwane God, kunye nabo bonke aba bantu balungileyo, kunye nabantwana babo abancinci, ukuba indlela elungileyo abasibonise yona okokoko sibe lapha. Ubulungisa bungaphezu kwento yonke ebeseyilindele, kwaye siyazi ukuba babelunge kwaye bethandeka, kodwa besingazi ukuba besiya kuphathwa ngendlela yangenene yasebukhosini. Kwaye Nkosi, ndiyathandaza ukuba ubukho bakho buya kusoloko bukule minqoba yaba bantu. Umoya oyingcwele uya kuzalisa yonke intliziyo apha, kwaye uya kubanika ubomi obungunaphakade. Kwaye sanga sisavuya namhlanje, kwanga kungabakho umhla ongapheliyo othi xa sihlangana ebukhoneni bakhe lowo simnqulayo nesimthandayo, sinike uzuko ngezi zinto de kube lelo xesha, Nkosi, sigcine sithembekile kuye nakwilizwi lakhe. Egameni likaYesu siyathandaza, amen. Ngoku ndinigcine ixesha elide ngale ntsasa, ndiyakuzama ndiyenze ikhawuleze kakhulu ngale mva kwemini, kwaye ndithethe ngendlela iyakuya kubafo abancinci nabadala abaya kuyiqonda nabo. Ndifuna ukufunda isibhalo apha sifumaneka kwincwadi kaMarko ongcwele, kwaye ndifuna ukufunda ukusuka kumqolo weshumi elinesixhenxe wesahluko seshumi sikaMarko ongcwele indawana. Kwaye xa wayephuma endleleni, kweza omnye ngokubaleka wakwa ngamadolo, waza wambuza esithi, "Mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndilidle ilifa ubomi obungunaphakade?" Uthe uYesu kuye, "Yini na undibize ngokuba ndilungile? Akukho namnye ulungileyo kodwa mnye, kwaye lowo nguThixo. Uyayazi imithetho, uze ungakrexezi, uze ungabulali, uze ungebi, uze unganqini ubungqina bobuxoki, uze ungalumkisi, beka uyihlo nonyoko." Uphendule ke yena wathi kuye, "Mfundisi, zonke ezi zinto ndazenza, ndazithobela, ndazigcina gxebe, ukusukela ebuncinaneni bam." Uthe uYesu ondele kuye, wamthanda lo mfo mncinci, waza wathi kuye, "Inye into isweleyo, hamba ngendlela yakho, uthengise konke onako, uze wabele amahlwempu, woba nobutyebi ezulwini, uze uthabathe umnqamlezo wakho, undilandele." Wathi ke khunubembe ngelizwi, waza wemka ebuhlungu ngokuba wayenezinto ezininzi. Ngoku ebantwaneni, nakubadala nakubo bonke ndifuna ukwenza lo myalezo omncinci nje ngokugcina ixesha endinalo nokukhawulezisa endinakho kwaye ndifuna ukuthabatha isiqendwana landela mna kwaye ndifuna ukuthabatha isifundo inkokhelo ukulandela kunye nomntu okhokelayo inkokhelo kwaye landela mna abatsha abantu khumbulani ukuba inyathelo lokuqala sakhe sonke salwenza umntu othile wasikhokela ninabo mama niyakhumbula inyathelo lokuqala lowa umtsha kunye nentombazana encinci abalwenzayo kwaye abasayikhumbuli kwaphela kodwa umntu othile wakukhokelela kwinyathelo lakho lokuqala ndikhumbula uBilly Paul xa wenza inyathelo lakhe lokuqala uJoseph nabo bonke xa benza amanyathelo abo okuqala kusoloko ingumama ofumana ukukhokela umntwana kwinyathelo lakhe lokuqala ngoba usekhaya ngelixa utata esemsebenzini ezamela ukwenza ukuphila kodwa iba benza inyathelo labo lokuqala kwaye ngexala ngokuhlwa xa befika utata usoloko esithi oh tata uthe uJohn noMary inkwenkwe encinci okanye intombazana bayakwazi ukuhamba yiza ujonge kwaye nje inyathelo elinye mhlawumbi umama ukuya kufuneke abambe umnwe kamama ngoba ngahlobo luthile wawubuthathaka kwaye ngahlobo luthile ugxadazela uyazi kwaye uwe kancinci ke kwafuneka ubambelele esandleni sikamama ukwenza inyathelo lakho lokuqala ngoku umntu othile wakunceda xa wenza inyathelo lakho lokuqala kunye nenyathelo lakho lokugqibela owakhe walwenza ebomini bakho umntu othile uya kukhokelela yabona injalo loo nto ndifuna nikhumbule oko inyathelo lakho lokuqala umntu othile wakukhokela kwaye inyathelo lakho lokugqibela umntu othile uya kukhokela sifanelwe sikholwe uyazi uThixo usifanisa nezimvu kwaye busazi ukuba imvu ayikwazi ukuzikhokela ngokwayo iyakubhadula ize ilahleke kwaye ayinakho ukuzikhokela kwaye kufanele ibe nomntu oyikhokelayo kwaye ngamanye amaxesha umalusi kufanele akhokele izimvu ngoku kwakusemva kwimihla yenkosi uYesu wayengumalusi olungileyo wayekhokela izimvu kodwa namhlanje uyabona siphila komnye umhla yonke into ijikile kwaye igqwethekile uyazi ukuba yintoni indoda ekhokele izimvu namhlanje yibhokhwe kwaye uyazi ukuba kuphi apho laa bhokhwe izikhokelela khona kanye ngqo ekuxhelweni zona izimvu ezincinci azazi apho ziya khona ke ibhokhwe zinyukela ehokweni phezulu ekuxhelweni kwaye izimvu azazi nto nje kukulandela umkhokeli ke uzikhokelela ngqo koko kuxhelwa kwaye ibhokhwe iyatsiba ngaphaya komvalo zize izimvu zingene ngaphakathi kwaye zibulawe yabona ibhokhwe umkhokeli ongalunganga kodwa uYesu umalusi olungileyo ozikhokelayo izimvu uzikhokelela ebomini kwaye abambe izandla zazo yabona kodwa umntu othile kufanele azikhokele izimvu kuqala kukulunga kukamama emva koko lilizwi likatata emveni kokuba umama ekunike inyathelo lokuqala emva koko ujonga kutata sonke kuthi ukuze ufumane ubulumko ngokuba yintloko yekhaya kwaye usoloko hayi ukuba ungokrelekrele kodwa wenziwe umkhokeli wosapho lwakhe ngoko silandela oko utata wethu akutshoyo xa esithi ngoku unyana ndingathanda ukuba wenze into ethile ngoko siphulaphula kuye ngokuba bubulumko kodwa phulaphula yabona yena ufunde lukhulu kwaye kufanele sibuze yena sibone oko akufundileyo kwaye ngoko singahluma ngokwakhe oko akufundileyo uyasixelela ngoku sukuya uyenze le nto ngokuba ndayenza laa nto utata wam wandixelela ukuba ndingayenzi kodwa ndayenza kwaye yabangela oku kwenzeke kum into embi ke yabona siya ngoko yena utata usixelela indlela yokwenza nendlela yokwenza lungileyo ngoko emva kokuba umama esikhokele de ibe lixesha sifumane ubulumkwana obuncinci bokuqonda kutata ngoko sifumana ubunye sifumana omnye umkhokeli kwaye lowo ngutitshala olungileyo umfundisi Nsapho. Uyazama ukunifundisa aze anike imfundo ukuze nilungele ubomi kakuhle, ukuze nifumane indawo isikhundla sokuba ubenakho ukufunda iBhayibhile yakho, kwaye ubenakho ukufunda iingoma, kwaye ungafunda ngoThixo uze uzifundele ngokwakho, uyabona. Kwaye ngoko enye into, mhlawumbi uya kuba neshishini aze umntu akubhalele incwadi, umama, tata, umntu othile akubhalele incwadi ungabi nakho ukuyifunda, yabona. Ngoko utitshala uba nani kwaye anikhokelele ekufundeni ukubhala nokufunda, kwaye yinto elungileyo. Utitshala olungileyo akufundise okulungileyo. Kodwa ngoku emveni kokuba ukushiyile okuya wena, emveni kokuba umshiyile utitshala emva komnye ukusukela kumabanga aphantsi kakhulu, izinga lokuqala elincinci, ukuqhubeka de uphume kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye uye kwanokholeji, emva koko xa uyishiya ikholeji aze emva koko utitshala ugqibile ukukhokela, yabona. Ngoku umama ukufundise ukuhamba, ukubona. Utata ukufundise ukuba ungabakrelekrele kanjani kunye nomfanyana olungileyo nendlela yokuzikhathalela nokuziphatha. Utitshala ukufundisa imfundo, indlela yokufunda nokubhala. Kodwa ngoku uyamshiya utata, uyamshiya umama, kwaye uyamshiya utitshala. Ngoku umntu othile kufanele akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka. Ngoku ngubani ofuna akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka? Injalo loo nto, uYesu akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka. Ngoku leyo yimpendulo elunge kakhulu, intle kakhulu. UYesu uyakuthabatha ukusuka apha ukuqhubekeka. Ngoku uyambona lo mfanyana esithetha ngaye ubizwa ngokuba yindodana engumlawuli esisityebi. Ngoku lo mfo wayelulekwe kakuhle kakhulu, ngoku umama wakhe wamfundisa ukuhamba. Kwaye uyabona noko wayeseyindodana encinci, mhlawumbi esandula ukuphuma kwisikolo semfundo ephakamileyo, kwaye edume kakhulu yona indodana, kwaye ekubeni eqeqeshwe kakhulu, mhlawumbi ehamba ngokulungileyo nanjalo njalo indlela unina wamfundisa ngayo. Kwaye waye eye ephumeleleyo indodana naye, ngokuba jonga wayesele esisityebi, kwaye wayeseyindodana mhlawumbi ishumi-elinesibhozo leminyaka ubudala nje esandula ukuphuma esikolweni semfundo ephakamileyo, wayetyebile. Ngoku yabona wayenohlobo lotitshala olungileyo owamfundisa ukuhamba kakuhle, kwaye wayenohlobo lotitshala olungileyo uyise de futhi ebudodeni bakhe, kwaye waye wayetyebile ngokwasezimalini, wayemenzele imali eninzi. Mhlawumbi wayenokuba ngenene, wayengumlawuli kokulaa minyaka, ephumelele kakhulu, yabona. Kwaye ngoku wayenotitshala owayemfundisile, owamfundisa into elungileyo, indlela yakwenza ngayo, wayenoyimfundo yakhe. Kwaye emva koko omnye utitshala le ndodana eyayinaye, nto leyo ixhomekeke kwindlela okhuliswe ngayo, kodwa le ndodana yayinemfundiso yenkolo ekhayeni layo. Ngoku abanye abantwana, niyazi uninzi lwabantwana abancinci abangenayo nenye imfundiso yenkolo ekhaya, utata wabo nomama abakholelwa kuThixo, kwaye utata wabo nomama bayasela, bayatshaya, bayalwa, baphume baleqa omnye ebusuku nezinto, kwaye abaphekeli inkwenkwana nentombazana yabo isidlo sangokuhlwa nezinto. Anivuyi nifumene abenene abangamaKrestu utata nomama? Ngoku xa unabantwana akufuni kuba luhlobo olunye lukatata nomama njengotata nomama benjalo, yabona. Ngoku kodwa konke oko kulungile. Ngoku le ndodana yayinayo kwaye yayinemfundiso yezenkolo, yabona. Oko kukude le koko abanye babo babenakho, ngoba abanayo imfundiso yenkolo. Kodwa le ndodana yayinemfundiso yezenkolo, ngokuba yabona, ngokuba ithi yayigcina imithetho kwasebukhwenkweni. Ngoku nonke ninabalungileyo abefundisi bezenkolo nani nonke kuni, kwaye nina basafikisayo abantwana abangamantombazana namakhwenkwe, nina ninabo abafundisi abalungileyo, utata nomama wenu apha kule ndawo. Ninento yonke eniyi, sonke isakhono enisaziyo esinokwenzeka ukwenzela wena ube yindoda nomfazi umkhonzi kaThixo. Ngokuba khumbulani, niza kufa ngenye imini okanye mhlawumbi niguqulwe lelwe ezulwini, kwaye ukuba nifa phambi kokuza kwakhe niyakuqwilwa kuqala. Beniyazi loo nto? Benisazi abo bafileyo ukuba umama okanye utata uyafa phambi kokuba wenze njalo, kwaye uYesu akezi kwisizukulwane sethu? Uyabazi aba tata nomama baya kuza kuqala bezukisiwe ngaphambi kwenu, yabona? Icilongo likaThixo liyakuhlokoma, baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Size thina abaphilayo nabaseleyo siya kuqhwilwa kunye nabo sinyuswe, siya kuguqulwa kwangolo hlobo. Kufanele sikhumbule, leyo ngundoqo ebomini. Niyaqonda ngoku? Lowo ngundoqo ebomini. Sifanele siyenze kukulungela ukuhlangana noThixo. Ngoku nje ukuba nenkolo ngekhe kusebenze, yabona? Lo mkhokeli mtsha apha wathi, mfundisi olungileyo. Ngokukhumbula, ngaphambi kokuba nditsho, wayefundisiwe ukuhamba kakuhle, wayenemfundo ilungileyo, wayefundiswe ishishini, kwaye wayetyebile, kwaye wayengumlawuli enenkolo. Kodwa wajamelana nenye ingxaki, kwaye ijamelene nathi sonke ubomi obungunaphakade. Inkolo ayisiniki bomi bungunaphakade. Inkolo sisigqubuthelo, kodwa isukuze isinike ubomi obungunaphakade. Kwaye noko yena ifundiswe ngabangcono abafundisi ababekho, wayeswele noko into ithile, kwaye indodana yayazi ngokuba yathi, mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade? Ngoku wena niyakholwa ukuba uYesu nguThixo, aninjalo? Ke wayezazi iingcinga zendodana, ke wathi, gcina imithetho, wabuyela emva enkolweni yayo ukuze abone into ayakuyithetha malunga nenkolo yayo. Wathi ngoko, ngamanye amazwi, gcina inkolo yakho. Wathi, ndayenza le nto ukusukela ebukhwenkweni, amakhwenkwe amancinci njengani, umama notata wam nompristi wam bandifundisa inkolo, kodwa ndiyazi enkolweni yam okokuba andikabi nabo ubomi obungunaphakade. Yabona? Ngaba ngolungileyo, ungabi, ungatshayi, ungaxoki, ungamxokisi utata nomama, ungathethi obabuxoki bokuqala, ngoba omnye uthetha obunye. Emva koko kulula ukuthetha obunye, yabona? Kodwa kufuneka ungayenzi loo nto, sukuthetha obuya bokuqala. Benisazi ukuba umzimba wenu awenzelwanga kuxoka? Niyazi, banesixhobo ngoku sikumthambo luvo wakho. Banakho ukubeka igqeshana esihlahleni sakho apha, babeke elinye entlokweni yakho, kwaye ngoko ungathi phaya uthi ubuthe bendixoka malunga nokuya. Kodwa ndingayitsho ngokulula kakhulu eyokuba baya kukholelwa ukuba ndithetha inyaniso. Kwaye ungathi, baya kuthi, wawusendaweni ithile, njengokungathi ubuhleli kulaa nqwelo irhuqwayo kamzalwane Shantz ngelixa umzalwane uBranham ebeshumayela emva kwemini ngecawa ngaloo mhla, uze uthi, hayi mhlekazi, andikhange ndihlale phaya, hayi mhlekazi. Uyazi ukuba esasibambisi kuxoka siya kuthini? Ewe mhlekazi, ubuyenzile. Ewe mhlekazi, ubuyenzile. Uthi andikhange, iyakuthi ewe uyenzile. Kutheni? Ngokuba ubuxoki yinto embi kakhulu. Umzimba ongenzelwanga kuxoka, kwaye yinto embi kakhulu, de iphazamise ukusebenza komthambo luvo wonke. Xa uxoka, iphazamise ngolwa hlobo, iya kwenzela i-ulcers, umngundo, buya kukubulala. Emva koko ubuxoki yinto embi, ngoba yabona, akufanelekanga ukuba uxoke ube wenze nenye yezi zinto. Ngoku le ndodana yayi mhlawumbi zange yaxoka, zange yaba, kwaye yayisazi ukuba yayifuna kakhulu ubomi obungunaphakade. Ke yathi, ndingenza ntoni ukuze ndibufumane bona? Kwaye uYesu ebonisa apha ngoku ukuba inkolo ngekhe iyenze, ke wayithumela kanye emva kuyo, wathi gcina imithetho. Wathi, mfundisi ndikwenzile oku, ukusukela ndiseyinkwenkwe encinci, okanye encinci, xa ndandiseyintwana encinci yomfo, ndakwenza oku, kodwa wayesazi ukuba kanabo ubomi obungunaphakade. ke wathi emva koko ukuba uya kungena ebomini ubomi obunginaphakade ufuna ukugqibelela ngoko hamba uthengise oko yabona ngoku kulunge konke ukuba nemali yabona kulunge konke ukuba nemali utyebe kwaye ube ngumlawuli konke oku kulungile kodwa yindlela owenza ngayo emva kokuba ibe kokuya yabona wathi hamba uthengise onako uze wabele amahlwempu bona abantu abangenayo kwanto emva koko uze undilandele kwaye uya kuba nobutyebi ezulwini kodwa indodana yayinemali eninzi de ingazi ukuba mayenze ntoni ngayo ngoku yabona yayidume kakhulu la ndodana yayinjalo kwaye yayixhotyisiwe kakuhle ebomini indlela uyise nonina kunye nompristi kunye nabo bonke abamxhobisa ngayo kodwa noko yayisazi ukuba iswele nto ngoku ndithetha kwabadala yena wayesazi wayeswele nto kwaye wayengenabo ubomi obungunaphakade wayeyazi loo nto yabona inkolo ayisokuze ivelise ubomi obungunaphakade inkqubo imvakalelo uva into ungoyika uze uve into ethile yabona ukulila kona kulungile ukukhwaza kona kulungile kodwa asibubo bona yabona ujamelene nobomi obungunaphakade uthi kulungile bendingumbhaptizi othembekileyo okanye umwisile okanye umrhabe okanye owakwamoya oko nako asingombuzo le ndodana yayinjalo nayo yayifundisiwe enkolweni yomhla kodwa noko yayingenabo ubomi obungunaphakade ke yayifuna ukwazi emayikwenze yayilulekiwe ngokuphumeleleyo kubo kodwa xa yayijamelene nabo yala ukululekwa kubomi obungunaphakade okanye ukukhokelwa abanye abakhokeli bayo babe nebango elikhulu kuyo ide ingafuni ukuzikhulula yabona ngoku leyo yinto efana nayitshoyo umzalwane Branham iya isibanzulu kancinci ngakuni yabona imfundo ilungile nifanele niye esikolweni nize nifunde yabona loo nto ilungile kodwa oko akuyi kukusindisa ukuba nemali eninzi ilungile loo nto ungabakhulisa abantwana bakho ubanike impahla ezintle nezinto njengotata nomama bathe banisebenzela nonke nezinto ilungile loo nto kodwa futhi oko akuyi kukusindisa yabona okanye ungaye elaboratri uze ufunde indlela yokubeka izinto ezahlukeneyo kunye okanye ukwahlula i-atoms okanye nantoni na abayenzayo uze ungene kwirokethi uze uye enyangeni kodwa oko akuyi kukusindisa kufanele ujongane nento enye ubomi obungunaphakade kwaye mnye kuphela umntu onokunika oko umama akanakukunika bona utata akanakunika bona umalusi wakho akanakunika bona umkhokeli wakho apha akanakunika bona wonke ubani ofumana ubomi obungunaphakade kufanele eze kuyesu kristu nguye kuphela yena onokunika yona la ndawo utitshala wakho angakunika imfundo angakufundisa kufanele uyifunde umama wakho angakufundisa ukuhamba kufanele ufunde ukuhamba utata wakho angakufundisa indlela yokuba ngusomashishini okanye intoni kufanele ufunde oko kodwa nguyesu kuphela ongakunika ubomi obungunaphakade yabona umpristi wakho umkhokeli wakho kanye njalo angakufundisa inkolo yakho ungafunda umyalezo esizama ukufundisa kodwa futhi noko akuyi kunika ubomi obungunaphakade kufanele wamkele umntu uYesu Kristu niyayiqonda loo nto nonke kuni kufanele namkele umntu uYesu Kristu ukuze nibe nobomi obungunaphakade ngoku kodwa ngamanye amaxesha ezinye iinkokhelo zifumana impembelelo eninzi kuthi de singazi emasikwenze ngoko xa eliya xesha lisiza ngoku yenjani imbubhiso eyokwala inkokhelo esakubomi obungunaphakade ngokuba yabona obo bubomi obungunaphakade ukuphela ngoko imfundo ilungile loo nto iya kusinceda apha ushishino loo nto ilungile imali loo nto ilungile ukuba inkwenkwe nentombi elungileyo loo nto ilungile kodwa uyabona xa ubomi buphelile apha buphelile niyaqonda nina badala niyaqonda yabona kuphelile kodwa ngoko kufanele samkele uYesu Kristu ukwenzela ubomi obungunaphakade uYesu yedwa onokukhokelela kobuya kwaye nakubeni yabona le ndodana yafumana zonke ezi zinto esikolweni, kwaye ngenxa yabazali bayo nazo zonke ezi zinto yaphulukana neyona nto iyayinokuba nayo, inkokhelo kamoya oyingcwele, ngokuba uYesu uthi yiza undilandele. Kwaye nina amantombazana enisandula ukuphuma esikolweni, ninabathweswe izidanga mhlawumbi abanye benu kwamsinyane kakhulu, nani makhwenkwe asematsha, iyona nkokhelo inkulu ekhoyo nguYesu Kristu, ngoba leyo yinkokhelo esakubomi obungunaphakade. Ngoku le nkokhelo ijamelena naye wonke umntu, banikwa ithuba lokukhetha, kwaye elo lelona xesha likhulu esinalo ebomini lelokukhetha. Ngenye imini, uyazi, utata nomama bakhetha ukuba nentle inkwenkwe encinci kunye nentombi njengani, njengani nonke. Ngoko ninelungelo emva kwethuba lokukhetha ukuba nifuna ukufunda kutishala okanye hayi. Utishala anganifundisa, kodwa nje ungaba yinkwenkwe encinci engalunganga, nje akusokuze ufunde, encinci engalunganga intombazana ayisokuze imamele tu, yabona? Wena kufanele ukhethe ukwenza oko noko umncinci. Kwaye umama athi, ingaba ufumene OA kwikhadi lengxelo yakho? Hayi, ndifumene okubi kakhulu. Yabona, ngoku umama uthi ngoku kufanele ufunde, kwaye kufanele wenze okuya ngoko. Qhubeka ufunde njengoko umama ekuxelele, njengoko utata ekuxelele. Yabona, kufanele ufunde, kodwa unokuzikhethela, ungayenza okanye ungayenzi, ungathi andifuni. Yabona, unokuzikhethela. Emva kwexesha uya kuba nokuzikhethela ekubeni yeyiphi intombi oya kuyitshata, yeyiphi inkwenkwe oya kuyitshata. Unokuzikhethela naphina ebomini. Kwaye ngoko unokuzikhethela kwakhona ekubeni ufuna ukuphila emva kobu bomi, okanye nje ukuba ngolungileyo odumileyo umntu, umdlali odumileyo webhanyabhanya, okanye umdanisi, okanye into engenye. Kwaye jonga kula mantombazana amancinci apha kunye nala mazwi amnandi kwithuba eligqithileyo ecula. La mntwana kufanele alihlumise elalizwi, kwaye uyakuba ngumculi weopera okanye umculi othile. Ndiwavile amazwi ala makhwenkwe mancinci, la makhwenkwe ningaba njengo Elvis Presley, nithengise ngobuzibulo benu. Yabona, akuyifuni loo nto. Yabona, yitalente akunike yona uThixo, kwaye kufanele ukhethe ngubani apho uya kusebenzisa khona esasiphiwo usenzela uThixo, okanye uza kusebenzisela umtyholi. Yabona, umzalwane uLiyo apha, umzalwane wenu, yabona, ngoku unetalente yokuza aze akhokele abantu. Ngoku uza kwenza ntoni ngaso? Ingaba uza kuya kushishino aze azenzele izigidi, okanye ingaba apha aze enze ikhaya apho abantu abafuna ukuza kuhlangana aqokelele bonke abantwana benu? Yabona, kufanele ukhethe oko uza kwenza. Sonke ngabanye kufanele senze ukhetho, kwaye lusijamele. Kodwa sonke sijamelene nento enye, siza kwenza ntoni malunga nobomi obungunaphakade? Siza kuphila kwixesha elizayo okanye hayi? Emva koko kufanele siye kuYesu ukuze sifumane oko. Ithuba lokukhetha yinto uThixo asinike yona, akanyanzeli nanye into kuthi usiyeka nje senze ukhetho lwethu. Kuyawunyanzelwanga, kodwa wenza nje ukhetho lwakho. Ngoko masilandele nje oku badala nani nonke ngoku nje okwemizuzu embalwa kunye nabantwana sonke ngokudibeneyo. Masilandele le ndodana kunye nokhetho eyalwenzayo, size sibone apho yalukhokelela khona. Ngoku la mantombazana kunye nala mazwi amnandi, la makhwenkwe, ngoku unyuke weza kwaye waba nelizwi lokucula. Ngoku thatha nje laa nto inye onokuyenza bethu. Ngenye imini ungayithatha. Niyayazi le nkwenkwe ibizwa ngoElvis Presley? Nizivile iteyiphu zam, nivile indlela endingayithobi ngayo la nkwenkwe. Kodwa la nkwenkwe yayinethuba eniya kulifumana. Yabona, kwaye yintoni eya yafumana ukuba inakho ukucula? Kwaye qaphela yakwenzayo, nje into ekwanye uYuda awayenzayo, uYuda Iskarioti, wathengisa ngoYesu. UYesu wayinika la nkwenkwe elalizwi limnandi, kwaye yintoni ayenzayo? Yajika yalithengisa kumtyholi. Yabona, kufanele eze esiphelweni sendlela. Yabona, yala ukuhamba noYesu. Ngoku lo mfo mncinci apha, lo mkhokeli mncinci usesityebi, wenza into ekwanye, Masilandele sibone kwakwenzayo. Akukho mathandabuzo ngendoda ibalulekileyo njengaye. Mhlawumbe omhle umfana inwele ezimnyama zikanyelwe ezantsi, ecaleni, impahla ezinhle. Amantombi asematsha acinga kwedini. Lo wangu umfana omhle. Oh, babeya kwenza njalo. Wayeya kuwa ngabangisa ngesandla mhlawumbe kubo. Kwaye ayeya kunxokolisana kunye naye kunye nezinto. Kwaye wayicinga wayengumfo obalulekileyo umntu yabona ngokuba wayemhle wayemtsha. Wayengajonganga ezantsi phaya esiphelweni sendlela. Wayejonge nje apha, ndimtsha ndimhle ndisisityebi, ndingathenga nantoni endiyifunayo, ndingawathatha la mantombazana kunye namakhwenkwe bonke bayandithanda kwaye bayazi ukuba ndingumntu obalulekileyo kwaye yabona wayenako konke okuya. Wayelandela imiyalelo kayise kunye nento yonke kwaye ndingonenkolo kakhulu, ndiyaya ecaweni kwaye ngoku wayenokulandela ukuya yabona edume kakhulu esisityebi kwaye enendumasi. Kwaye wa njenganamhlanje njengokuba unethuba lokuba ngumdlali ibhanyabhanya phambili yabona okanye into enjalo. Abantwana abanintsi namhlanje uthetha nabo bazi kakhulu malunga naba badlali ibhanyabhanya baphambili kunokuba besazi malunga noYesu yabona. Kwaye yabona nina ninabantwana nifunda malunga noYesu apho bahlala khona phantsi kuze umdlalo kwibhanyabhanya okanye into engenye. Bayabazi abadlali nako konke phaya, konke malunga nayo, bazi konke okuya ngcono kunoku okuya. Baxelele ngeBhayibhile, abazi nto tu malunga neBhayibhile yabona. Kukwenza ukhetho olungalunganga. Ngoku omnye umculi ethengisa ngesipho sakhe esinikwe nguThixo ngenxa yodumo. Ngoku simbona ekupheleni kobomi. Masilandele umganyana. Uyazi ukuba iBhayibhile ithini malunga nalo mfo mncinci waba ngophumeleleyo kakhulu. Ke maxa wambi impumelelo ayithethi ukuba wenze ukhetho olulungileyo. Niyazi into awayenzayo, waphuma kwaye waba nexesha lokuzonwabisa kakhulu, wenza imigidi emikhulu, wasebenzisa imali eninzi nento yonke emantombini nakwinto yonke. Waza emva koko watshata kwaye mhlawumbi waba nosapho kwaye wanda kakhulu de kwafuneka akhe ovimba abatsha nezinto. Kwaye wathi, uyabona andimlandelanga uYesu kwaye jonga endinako yabona. Ungabeva abantu besitsho kwaye ndibe nakho, kulungile, jonga undisikelele. Oko akuthethi konke oko yabona. Kwaye emva kwexesha oovimba bakhe baphuphumala de waba nokuthi, kutheni? Kwade, mphefumlo wam phumla, ndinemali eyaneleyo kakhulu kunye nempumelelo engaka kwaye ndiyengako indoda ebalulekileyo. Ndingowawo onke amaqela kwaye ndinobutyebi behlabathi ezandleni zam, ndinemihlaba emikhulu nemali eninzi kwaye kutheni bethu phaya wonke umntu uyandithanda, umntu olunge kakhulu anguye. Kodwa uyazi iBhayibhile yatsho ukuba ngoba busuku uThixo wathi kuyo, ndiza kubiza umphefumlo wakho. Emva koko kwenzeka ntoni? Ngoku kwakukho umngcibi, ihlwembu elidala lomKrestu elalilele ngasesangweni kwaye nje xa bephezulu eYerusalem ngaphaya batyela kumphezulu wendlu kwaye ingqoqo zesonka ziyawa ngolu hlobo kwaye amasuntswana enyama nanjalo njalo zibethe umgangatho xa ziwela phantsi kwaye abawacholi ngokuba yonke into eYerusalem umzi omdala kulungile ukutsho isiqhulo esincinci apha baya FOB. Uyazi intoni okuya flies on the bread, flies on the beef, flies on the butter? Ziyaphuma ziye esitratweni, emijelweni nakwinto yonke zize zibhabhe kwaye zingene kanye kuwo. Ke aba bantu phezulu phaya bayenyuka baye phezulu kwesakhiwo baze batye, baze baphose oko ezantsi, baze bakutshayele oko bakususe zize izinja ezitratweni zitye ingqoqo. Kwaye wayeyeke eli hlwembu lomKrestu omdala lilele phaya esitratweni nje litye ingqoqo eziwa zisuka esityeni sakhe emandlalweni wakhe okanye itafileni yakhe. Kwaye xa lingena emva kwethuba lalinezilonda kwaye lalingenanto yokubeka ezilondeni. Igama laso lalinguLazaro kwaye izinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe ukuze abe nokuphila. Kulungile, niyazi, emva kwethuba, le ndoda isisityebi yabona ukuba inemali yokuthenga zonke iintlobo zamayeza, ukuba yagula, inazo zonke iintlobo zoogqirha. Kodwa niyazi, ngamanye amaxesha oogqirha abanakusinceda, amayeza awasayi kusinceda, akukho nto inokusinceda, sikwimfesane zikaThixo. Kwaye iyehla iye ekupheleni kwendlela, oogqirha abakwazanga kuyinceda, noomongikazi abakwazanga kuyinceda, namayeza awakwazanga kuyinceda, yaza yafa. Kwaye xa umphefumlo wawushiya umzimba wayo, yabona, yashiya yonke imali yayo, yonke imfundo yayo, yonke into yayinayo, konke ukuduma kwayo, bamenzela umngcwabo omkhulu, mhlawumbi, bayithobela esiqingatheni iflegi, nosodolophu wesixeko weza, kunye nabo, nabashumayeli beza, baza bathi, umzalwane wethu ngoku umkile wayeluzukweni kwaye bonke bayithanda loo nto. Kodwa iBhayibhile itshilo okokuba yawaphakamisa amehlo ayo esihogweni kwintuthumbo kwaye yajonga ngaphaya kwalaa mda mkhulu phaya yabona laa mngqibi obengqingqile phaya esangweni layo ngaphaya ezulwini. Yaza yakhwaza, thumela uLazaro ezantsi apha, kunye namanzana amancinci, namadangatya ayathuthumbisa, wathi hayi, yabona, wathabatha ukhetho olungalunganga ebomini. Yabona, xa yafika esiphelweni sendlela, ukuba iphume ngaphandle kobomi, yayikhokelwe yinkolo, yayikhokelwe yimfundo, yayikhokelwe yimpembelelo yempumelelo yayo. Kodwa, yabona, yayingenanto yokubamba isandla sayo, ezo zinto zaphelela phaya. Niyaqonda bafo abancinci, ninabadala niyaqonda. Oku ndi, yabona, yayingenanto yokuyibamba. Imali yayo zange ibe nakho ukuyibamba, abahlobo bayo kunye noogqirha zange babe nakho ukuyibamba, amayeza zange abe nakho ukuyibamba, umpristi wayo, inkolo yayo, zange ibe nakho ukuyibamba. Ke kwakukho into enye kuphela yena ukuyenza, yayale ukwamkela uYesu, ubomi obungunaphakade. Ke yintoni ekwafanele yenze, izike ibheke ezantsi ekufeni, iye esihogweni. Enjani imbubhiso yempazamo laa ndoda eyabanayo, xa yala ukuhamba noYesu, ukukhokelwa nguYesu, yala ukuyenza loo nto. Ke abaninzi abatsha bayayenza laa mpazamo namhlanje, bala ukukhokelwa yinkosi uYesu. Ngoku siyabona enjani imbubhiso ekwaleni ubomi obungunaphakade, nokukhokelwa nguYesu, inkokhelo, xa wathi, yiza, undilandele. Yabona, into le ndodana intle eyithethileyo ngalemva kwemini, xa uphuma esikolweni, xa usimka kuso, udinga enye inkokheli, kodwa yenza oko ibe nguYesu, kwaye uYesu iBhayibhile. Niyayikholelwa koko? Obu bubomi bukaYesu nemithetho yakhe kuthi, ikwimo yombhalo. Ke kufanele sikhangele koku sibone, lona ngumkhombandlela, lena imephu awathi wasixelela ukuba siyilandele, ukuqalisa ubomi obungunaphakade. Ngoku siyafumanisa ukuba le ndodana yayilahlekile, ngoku masithabathe omnye. Ningathanda ukuba nexesha lokuthabatha omnye umlawuli omncinci osisityebi owathabatha inyathelo lilungileyo? Ningathanda ukuyiva loo nto? Kulungile, siza kuyizama ngoku. Ngoku masithabathe omnye umlawuli omncinci osisityebi owayejamelene nento ekwanye. Ngoku siyabona apho laa nkwenkwe yaya khona, eyaphila ubomi obuhle kakhulu, kodwa yafa yaza yalahleka esihogweni. Kwaye ngoku apha siza kuthetha malunga nenye indodana eyajamelana nento ekwanye. Yayiyindoda esisityebi, indodana, kwaye ngumlawuli. Kwaye kodwa yamkela inkokhelo kaKristu, njengokuba inkwenkwana incinci ibisixelela ngethuba eligqithileyo ukuba kufuneka siyeke sikholelwe, yayamkela. Isibhalo soko sifumaneka ukuba ufuna ukujonga emva kokuba ndigqibile. Yabona, sikumaHebhere isahluko seshumi elinanye, kunye nowamashumi amabini anesithathu, ukuya kumashumi amabini anesithoba omqolo. Mandiyifunde yona, ingaba kulungile? Niya kundinyamezela nje ithutyana, akunjalo, anikhathazeki ukuba andiyenzi, niya kwenza njalo, yabona? Ke nje siya kufunda nje oku, emva koko uthi, ndimve umzalwane uBranham efunda oku kuphuma eBhayibhileni, yabona? Kwaye uyazi ukuba iphaya ngoko, ibingeyonto ndiyithethileyo, yinto ayithethileyo, ngoku phulaphula apha, oko iBhayibhile ekutshiloyo, apha ngalo mfo ulungileyo, yabona, ngokujonga? Ngokholo, uMoses xa wazalwayo wafihlwa inyanga ezintathu ngabazali bakhe ngokuba babona wayengumntwana omhle kwaye babengoyika imiyalelo kakumkani. Ngokholo uMoses xa wafikelela eminyakeni wala ukubizwa ngokuba ngunyana wentombi kaFaro, phulaphula wakhetha kungcono ukuva ubunzima kunye nabantu bakaThixo kunokuxhamla iziyolo zesono okomzuzwana. Ekubalela ukungcikiva kukaKristu emva kakhulu kwixesha likaMoses yayisenguye uKristu, yabona, nguye kuphela unobomi obungunaphakade, yabona. Ekubalela ukungcikivwa ukubizwa umthabatheki, umqengqeleki ongcwele okanye into ethile enjalo, uyazi, yabona. Ekubalela ukungcikiva kukaKristu kububutyebi obukhulu kuneziyolo zaseYiputa ngokuba wayenentlonipho kwimbuyekezo yo umvuzo. Ngoku uyakwazi ukuba oko kuthetha ntoni? Kuthetha oku ukuba uMoses wazalwa inkwenkwe ehluphekileyo, ehlupheke kakhulu. Igama likayise lalingu-Amram, igama likanina lalingu-Jokhebhed, kwaye babehlupheke kakhulu. Kodwa babengamaKristu, babesebenza kanzima, babesebukhobokeni, kwakufanele benze izitena zodaka nezinto besenzela kumkani omdala. Uyazi into, la ntombi kakumkani yehla ngenye imini ukuya emlanjeni apho umama kaMoses uJokhebhed wamthabatha yena waze wambeka kwisihlenga esincinci phaya emlanjeni olwahlobo, kwaye ingwenya ezindala zaziwatya onke amasana amancinci kwaye zaziwabulala bephoselwa emlanjeni, kodwa wambeka kanye khona phaya. Kwaye niyazi indlela awazigxotha ngayo ingwenya kuye, wayenza le incinci incinci ityeya wamfaka ngaphakathi, wayenza ngetela. Niyazi ukuba yintoni leyo? Yitramtreni. Ingwenye indala biyakuza ithi, umHebhere omncinci utyebileyo ndiza kumfumana amve khala ngolwahlobo iye ngaphaya elinjani ivumba. Yabona, unina wayekhokelwe ngendlela yokukhusela usana lwakhe, ke yabuya umva kuyo, zange ifune nto yakwenza naloo nto. Emva koko wehla ngumlambo omganyana, kwaye udade wabo omncinci obizwa ngoMiriam wamlandela ukuhla umlambo. Qaphela intoni, yaza intombi kaFaro yaphuma kwaye yayisiya kumthabatha, uyazi, kwaye yamkhuphela ngaphandle. Uyazi konke. Uyazi umama wenu ucinga ukuba ungoyena mntwana mhle ehlabathini, yabona, kufanele ayenze loo nto. Kodwa iBhayibhile yathi le nkwenkwe yayintle kakhulu, khangela, intle kakhulu inkwenkwe encinci, kwaye owu, yayikhala nje kwaye ikhabalaza ezo zithendana zayo, yayikhumbula unina, yabona. Kwaye uyazi kwenzeka ntoni? Emva koko uThixo wabeka entombini kaFaro intombi yokumkani lonke uthando anokuthi umama abe nalo osana oluncinci. Intliziyo yakhe yamwela, wathi, lona ngumntwana wam. Kodwa niyazi, wayengumfazi omtsha, yabona. Ngezo ntsuku babengenazo ezibhotile enithi iintsana ezikhuliswa ngazo, ke kwafuneka bayokukhangela umama owakhe wanomntwana kwaye abe onokuba ngumongikazi. Ke uMiriam wayelapho kufuphi, wathi, ndiyakuya ndikufumanele umama olungileyo. Kulungile, hamba uyokumfuna. Niyazi ngubani uMiriam owamfumana? Unina kaMoses, injalo loo nto. Ehe, waya kumfumana. Obo yayibubulumko, yayingebubo, kwaye ngoko waya wafumana unina kaMoses, waza wathi, ndiyakuthabatha ndikukhulisele inkwenkwe encinci. Wathi, uyazi ntoni? Ndiza kunika $300 ngeveki ukukhulisa lo mntwana, kwaye ungahlala ebhotwe. Jonga indlela uThixo enza ngayo xa umthembile yena, yabona, xa uqinisekile ngokholo. Laa mntwana wayengumprofeti, yabona, kwaye unina wayesazi. Ke baya ebhotwe, waza wamkhulisa Moses, kwaye unina ungowakhe, waza wafumana $300 ngeveki ngokuhoya yonke into, khawucinge njengaloo nto. Kwaye emva koko, uyazi, emva kwexesha, emva koko kwaqhubekeka ithutyana, uMoses waqalisa ukuba mdala ngokwaneleyo ukuze afunde abhale. Unina wamfundisa ukubhala nokufunda, waza wamxelela wathi, Moses, uzalwe ungumntwana olungileyo, uyihlo nam sithandazile, uThixo utyhilile kuthi ukuba ngumprofeti, kwaye uza kuba ngumkhululi wabantu kwiintsuku eziya kuza. Kwaye niyazi, xa wakhulayo, ngoko waba yintoni? Wamkelwa kusapho lokumkani. Oh, bethu, zange abe noku, kwaye wajonga ngaphandle kubantu bakhe, kwaye babengenazimpahla, babengamaKrestu, kwaye babelila, kwaye bona abo baqhubi badala babe batyusha ngemvubu, kwaye igazi litsaza emiqolweni yabo. Abazala bakhe, bakhe nomalume bakhe, tata nomama, kunye nabo bonke, babetyusha ngemvubu phandle phaya. Kwigquma yodaka kwaye ke kodwa uMoses eyinto ethile ezantsi entliziyweni yakhe wayesazi ukuba babengabantu bakaThixo abathenjisiweyo wayeyazi loo nto ngoku into elandelayo wayeza kuyenza yayikukuba abe ngukumkani olandelayo wayeyakuba ngukumkani phezu kwayo yonke into indoda isisityebi bethu yonke imali yaseyiphutha kwaye iyiphutha yayilawula ihlabathi ngelo xesha kodwa khangela ibhayibhile yathi wayibalela ingcikivo ukuba ngumxovi daka njengephaya ukuba ngumKrestu xa babehlekisa ngabo kwaye babehleka bebakhaba ukuba bayaphendula babe babulala yabona kodwa uMoses wakhetha ukuhamba nelaqela kunokuba abizwe ngokuba ngunyana kakumkani jonga laa nto yabona ngokuba wabona isiphelo sexesha yabona laa mlawuli wendoda encinci kodwa yabona uYesu njengoko simbona embonweni elaxesha lesiphelo lilo eliza kuhlawula ngoku kwaye wamkela inkokhelo kaKristu kwaye uMoses wakubalela ukungcikiva ekubeni bubutyebi obukhulu niyazi ngamanye amaxesha xa ninamakhwenkwe amancinci esikolweni amakhwenkwe amancinci ayakutsho amagama amabi kwaye bafune nina nonke niwatsho ninamantombazana amancinci amantombazana amancinci ayakutsho izinto ezimbi kwaye afune nonke nizitsho yithini hayi ndingumKrestu bathi ah wena mfekethi mkhulu niyazi benza ngolo hlobo kuni yabona yima uthi ndiyavuya ukuba kokuya yabona ngoba yabona yiloo nto uMoses wayenzayo wakubalela ukungcikiva kukaKrestu kuba ubutyebi obukhulu kuneyiphutha yonke ngoku masilandele yena ekhokelwe nguKristu kwaye jonga awakwenzayo ngoku yabona le ndodana yayityebile indodana yokuqala kodwa zange imfune uKristu zange ifune ukuba ngumlandeli kaYesu ke ngoko simfumana idume kakhulu mhlawumbi waba ngumdlali bhanyabhanya ophambili nento yonke enkulu kuzo zonke zonke izinto eyayinokuzenza nayo yonke into eyayifuna kodwa xa yafa zange ibe namntu wokuyikhokela ke imfundo yayo yona yayilungile imali yayo yayilungile kodwa xa ukufa kweza kwaba kuphelile zange abe nakho ukuyisebenzisa kwakhona zange abe nakho ukuzithengela indlela eya ezulwini kwaye zange abe nakho ngemfundo yakhe zange akwazi ukuya ezulwini yabona kodwa le ndodana ngoku yayinazo zonke ezi zinto yayinayo nemfundo nayo ichubekile yaya esikolweni kunye neyayo unina wayifundisa kwaye yayinemfundo ilungileyo kwaye yayichubeke kakhulu de ibe nakho nokufundisa amayiphutha yafundisa utitshala wayo yayichubeke kakhulu jonga indlela eyayichubeke ngayo kodwa uyazi intoni phezu kwako konke okwakuchubeka phezu kwako konke oko yayinako isakhono yayinaso noko yathi ndiyakukuncama konke ndilandele uYesu niyazi benzani ngaye bamkhupha waba likhoboka elingumxovi daka njengabanye bonke kodwa ngenye imini xa waba yindoda ikhulileyo wayesalusa igusha kwicala lingasemva kwentlango kwaye kwenzeka ntoni nabani makandixelele kwenzeka ntoni yayiyintoni injalo loo nto kwakukho umlilo etyholweni kwaye watsala umdla wakhe watyekela ecaleni kwaye niyazi ntoni nithe fundisa abantwana ngoku abantwana baza kuphakama bandifundise ke le nkwenkwe apha ilapha kanye ulapha kanye endaweni ngubani utata wakho umnushans utata wakho laa nkwenkwe ifundisiwe akunjalo bonke kubo banamehlo amancinci akhazimlayo bajongeka ngohlobo olunye omnye efuna ukugqitha omnye uyabona ke ngoku khangela wenza kwaye elaa tyholo lamtsalela emlilweni waza wathi ndiyakutyeka ecaleni ndize ndibone ukuba yintoni kwaye uThixo wathi kuMoses khulula izihlangu zakho umhlaba omi kuwo ungcwele Ndikwanyulile ukuba uhle uyokukhulula abantu bam. Ndikunike amandla. Ungalibetha ilizwe ngezibetho. Ungajika amanzi abe ligazi. Ungazisa intakumba nentwala. Kukho nanto iya kukuvisa buhlungu. Ndiza kukhetha wena. Kutheni? Ngokuba wakhetha uKristu. Yabona, ukhetha uKristu aze akhethe wena. Yabona, ngoku wathi ukhethe mna, kwaye nam ndikhethe wena ukuba uhle uye yiphutha. Kwaye jonga wakwenzayo, wakhokela izigidi ezibini zabantu. Izigidi ezibini zabantu wazikhupha, abantu bakhe waza wabazisa kwilizwe lesithembiso. Kwaye ngoku walandela, silandela yena konke ukugqitha ngentlango. Kwaye nina bantwana nivile umzalwane uLeo, kunye nomzalwane uJean, kunye notata nomama benu, banixelela konke okwenzekayo entlango, indlela wazisa ngayo isonka esihlisa ezulwini, kwaye esondla abantu abalambileyo kunye nazo zonke ezo zinto. Kwaye siyafumanisa, uyindoda endala ngoku, mdala ngenene, ulikhulu elinamashumi amabini iminyaka ubudala, kwaye usentlango, kwaye abantu zange bamphathe kakuhle, kananjalo, yabona ngamanye amaxesha abantu abazibiza amaKrestu abakuphathi kakuhle, kodwa uYesu usoloko ekuphatha alungileyo, yabona. Ke siyafumana ngoku ukuba abantu bamqhankqalazela, kodwa wahlala kunye nabo, nakuba kunjalo, kwaye wayeyinkokheli, kwaye kwakufanele ahlale kunye nabo. Kwaye ingelosi yenkosi yathetha naye, aningethandi nibe noko kusenzeka kuni, ngoko yenzani ukhetho olulungileyo, kwaye nikhethe uYesu, waye eyakwenza loo nto. Ngoku emva koko siyafumanisa isiphelo sendlela, waba mdala kakhulu, wayengenakho ukushumayela kwakhona, kwaye ilizwi lakhe lehla, ke wasikelela uYoshua, waza wanyukela encotsheni yenduli ukuze afe. Niyazi kwenzeka ntoni xa wafayo, phaya, intoni, kwenzeka ntoni? Injalo kanye loo nto, ngoku nithi iphi loo nto, ngoku nje umzuzu, inkwenkwe ichanile, yabona wavuswa kwabafileyo. Ngoku, kwaye, yabona, ngoku khangela, wamvusa kwabafileyo, kutheni, ngokuba amakhulu asibhozo iminyaka emva koko, nanko engaphaya ePalestina, eme nomkhokeli wakhe noko, uYesu, owakubalela ukungcikiva kwegama lakhe kububutyebi obukhulu, kunabo bonke ubutyebi baseyiphutha. Wakubalela umkhokeli wakhe emile phaya, niyazi, wayebizwa eBhayibhileni niyazi, kwakukho ilitye elahamba noIsrayeli, kwaye xa uMosisi wayelungele ukufa, wakhwela phezu kwelitye, kwaye elalitye yayinguYesu. Niyakhumbula xa uYesu wayethetha, kwaye kuYohane uNgcwele isahluko sesithandathu, kulungile, wathi, obawo bethu batya imana entlango. Wathi, uba waninika la mana, wathi, ehe, batya imana, injalo londo, kwaye ba bonke kubo bafile, ngokuba babenga kubekeki, yabona. Wathi, ba bonke bafile, kodwa wathi, disisonka sobomi sivela kuThixo siphuma ezulwini, oba ubethu basela ilityeni, uMoses wabetha ilitye, baze bathi, aza amanzi aphuma, wathi, ndilela litye lalinaye. Kwaye jonga, xa uMoses wafayo, wakhwela kwela litye, niyazi kwenzeka ntoni, iBhayibhile yatsho ukuthi, ingelosi yeza yamthabatha. Onjani wona umahluko kuyo yona laa ndodana ingenye? Laa ndodana, yabona, xa yafayo, zange ibe namntu wokuyibamba. Ngoko yazika nje yehlela ebumnyameni, yaya esihogweni, kwaye ilapho ngoku. Emva koko xa uMoses waphumayo ebomini, xa wahambayo, wayethabathe inkokheli, unina wamkhokelela kakuhle, uyise wamfundisa kakuhle, kwaye xa wafikelela eminyakeni, indodana, ngoko wathi, ndibona ubomi obungunaphakade, ukuba ndiyakuhla naba bahluphekileyo, abangahoywanga abantu, ndize ndihambe nabo, ngokuba bangabantu bakaThixo. Andifanele kwenza njalo, ndingaba ngukumkani, kodwa andifuni kuba ngukumkani, ndingaba nayo yonke imali phaya eYiputa, ngoba iza kuba yeyam, andiyifuni, ndikhetha ukuhamba noYesu. Kwaye xa wagqitha ebomini, kwaye emva koko xa waqalisayo ukuphuma ebomini, nanko umkhokeli wakhe wamthabatha ngesandla. Akufuni laa mkhokeli, asifuni laa mkhokeli nasonke ukuba simbambe ngesandla sakhe. Amakhulu eminyaka kamva wabona ekunye nomkhokeli wakhe omkhulu wayemkhokele wenza ukhetho lobutsha bakhe kwaye ngenxa yoko uThixo wayembambe isandla sakhe. Niyazi intoni, indoda isisityebi isesihogweni. La ndoda incinci isisityebi eyalayo yabona ngoku khumbulani yayinemfundo yayinenkolo yayisiya ecaweni yayindoda ilungileyo kodwa yala uYesu yabona kwaye le ndoda incinci yayifundile kwaye yayinenkolo kodwa yayifuna uYesu yabona uMoses wayenokutyeba yindoda etyebe kakhulu kunalo mfo omncinci ebenokwenza ngoba wayenemali nje mhlawumbi ifama kunye nezinto ezinjalo kwaye mhlawumbi ipolitike nanjalo njalo kodwa uMoses wayeza kuba ngukumkani phezu komhlaba kwaye wancama konke oko. Kwaye niyazi intoni abantwana, xa kungekho iphutha naxa kungekho butyebi uMoses uyakuba ekho yena ngokuba wakhetha into elungileyo yabona wakhetha into elungileyo yokuba imkhokele. Xa kungasekho ziphiramidi zinkulu tu, niyafunda malunga neephiramidi zaseyiphutha ngenye yezi mini ziyakuba luthuli phantsi kwebhombo ye-atomic. Bonke ubutyebi belizwe abantu baya kubulahla emoyeni baze bakhale baze bathi ngamanundu enyameni yabo baze bakhale bagqwale yabona iyakugqitha kodwa bona abamamkela uYesu ukuba abakhokele abasayi kufa banobomi obungunaphakade nangona besifa ngokwasenyameni apha uYesu uyakubavusa kwakhona. Kufanele wenze ukhetho. Ukhetho lwakho liyakuchaza ukuba isiphelo sehambo yakho kanaphakade iyakuba yintoni. Khumbula uYesu ucela ngamnye kuthi landela mna ukuba ufuna ubomi yabona inkokhelo landela mna uyakuba nobomi banaphakade. Kwaye ndiqinisekile nkquna kuthi badala sifumana ukuthile kule nto nathi ukuba ufuna ubomi kufanele ukuba ubamkele bona. Ufuna inkolo uyayamkela. Ukuba ufuna into okufuneka uyenze into oyamkelayo yiloo nto oya kuyifumana. Kodwa kum nawe nakwabo bantwana bancinci khumbulani ninesimemo uYesu wathi landelani mna ukuze nibe nobomi obungunaphakade. Yiloo nto esifuna ukuyenza asinjalo? Ngokubangaphi kuthi abafuna ngenene kulandela uYesu kwaye bathi kulungile kulungile xa ndimkhulu ngokwaneleyo kwaye ndimdala ngokwaneleyo ukuba ndenze ukhetho kwaye ndenze oko andikhathali ngakanani imali endinayo ndihlwempuzeka ngakanani bandihleka kangakanani abantu okanye into yonke engenye ndifuna ukulandela uYesu ndifuna ukwenza ukhetho lukaMoses hayo lwendodana incinci esisityebi. Bangaphi abafunayo ukuyenza laa nto apha ngoku nifuna ngenene ukuyenza? Ndifuna nime kunye nam. Ndifuna nibeke isandla senu sasekhohlo entliziyweni yenu kwaye niphakamise isandla senu sasekunene. Ndifuna nivale amehlo enu ngoku nize nithobise intloko yenu nize nje nitsho la mazwi emva kwam. Yesu othandekayo, ndinqophisa ngobomi bam kuwe. Ndiyivile le ntshumayelo apho amadodana amabini enze ukhetho lwawo. Andifuni kuhamba ngendlela yomlawuli omncinci osisityebi, kodwa ndifuna ukuhamba ngendlela kaMoses. Ndingumntwana nje okwangoku. Ndikhokele Yesu othandekayo ebomini obungunaphakade. Amen. Ngokuthobisani intloko yenu. Yesu othandekayo, ngenye imini kuhambo lwakho apha emhlabeni bazisa kuwe abona abafo bancinci njengoko bendithetha kule mva kwemini. Kwaye abafundi bathi, umfundisi udiniwe kakhulu, ebashumayele ngale ntsasa, ushumayele ngale nangale, kwaye udiniwe kakhulu, sanukumkhathaza. Kodwa Yesu uthe, bavumeleni abantwana beze kum, ngokuba ubukumkani bezulu bunjengabo. Thixo Nkosi, namhlanje yamkela la makhwenkwe namantombazana amancinci apha kwesi sikolo sobulungisa. apha apho umzalwane wethu aye wazikhethela ukuza kwelicala lenhlango apha ukukhupha iintsapho ezinqwenela ukuzahlula kwizinto zehlabathi ukundwendwela wena kuphela kwaye ngoku abancinci babo balapha beqaphele ubomi boyise nonina njengoko simizekelo kuko konke esikwenzayo owu Thixo othandekayo mdali wamazulu nomhlaba khokela unyawo lwethu Nkosi okokuba asikwenza nto phambi kwaba bancinci eyakubeka isithintelo endleleni yabo ngokuba kwathiwa kuya kuba ngcono ukuba besinelitye lokusila libotshelelwe ezintanyeni zethu kwaye siphoswe elwandle kunokuba sikhubekise omnye wabo abancinane uthe iingelosi zabo zisoloko zikhangele ubuso bukabawo wam osezulwini ingelosi enkulu kunye nengelosi engumgcini kubo ngamnye wale miphefumlo mncinci njengoko behleli ngalemva kwemini kunye namehlo abo evulwe kakhulu bejongile kwaye bephendula imibuzo kwaye bephulaphule kwibali elincinci labantwana lebhayibhile le ndlela lamadodana mabini enze ukhetho lwawo kwaye ngamnye kubo benikela ngobomi babo kuwe
oh
Yehova Thixo bakhokele bakhusele kwaye bangafumana lo mkhokeli mkhulu uYesu Kristu oya kubakhokela xa utata nomama notishala begqibile ngabo wanga ungabakhokelela kubomi obungunaphakade njengoko wenzayo kuMosisi njengothobekileyo umncinci umthandazo wabo wobuntwana usiza kuwe ndibanikela kuwe Nkosi njengesicaka sakho njengembasa kunye namatye anqabileyo kwisitshaba sakho basebenzise Nkosi ukwenzela ukukuhlonipha emhlabeni egameni likaYesu Kristu amen kwaye nina bancinci bafoninga ngoku niziva ngcono malunga nayo ngoku niyazi uYesu uza kunikhokela aze aniluleke aniyikholelwa loo nto kwaye uYesu uza kunenza nina makhwenkwe amancinci njengokufana noMoses noMiriam umprofetikazi kunye nomprofeti uya kwenza abantu abakhulu kuni ngoku thina bantu abadala esimamkeleyo yena asifuni na yena asikhokele nathi ndifuna andikhokele mna aluleke inyawo zam abambe isanta sam yabona kwaye naxa ndifika ezantsi emlanjeni ndifuna ukubamba isandla sakhe sonke sifuna okuya akunjalo Yesu othandekayo sikhokele nathi bawo ngoku silungiselela kwahlukana omnye nomnye kufanele ndibuyele eTucson kufanele ndilungiselele imihlangano ezayo Thixo ndinikela ngeliqela labantu umzalwane uLiyo kunye nomzalwane uJean kunye nabo bonke abalandeli apha ezandleni zakho ukokuba uya kubasikelela kwaye ubathande uxolele zonke iziqeqo zabo uphilise zonke izifo zabo usoloko ubagcina eluthandweni nasebudlalwaneni kwaye ukhuthaze abo abaya kuba baya kudinwa kwaye ngamanye amaxesha usathana angeza ecaleni aze abenze batyhafe kodwa khumbula wagqitha kwakwinto enye ukutyhafisa ukulahlwa ngamadoda alomhlaba kunye nabantu kwaye ngamanye amaxesha ngabona ubathandayo abahlobo nkuna kusezizalwaneni siyalahlwa kodwa kukho lowo esimkhethileyo akasayi kusishiya okanye asilahle sikhokele Nkosi ubomi obungunaphakade iyathandaza ukuba uyakusipha ukuba sihlangana amaxesha amaninzi emhlabeni size sithethe ngawe sincokole ngawe kwaye ngalamhla mkhulu xa ihlabathi ligqityiwe kwaye lonke ixesha linyamalele kunaphakade singahlangana kobabo kumkani bukhulu njengosapho olungaqhekekanga ukuze sihlale ngokudibeneyo khona apho ngonaphakade siphe Nkosi kude kube ngoko singasebenza sisebenze ngawo wonke amandla ethu ngelixa ilanga lisakhanyayo kuba sicela egameni likaYesu amen uThixo anisikelele ngamunye kuni
Kobelo luleko lwakhe liyakuxhasa ngengalo yakhe goza kukuzelega leyo tipo abenani sibuye sihlangane sije sibuye sihlangane sije sibuye sihlangane ezinyaweni zika Yesu sije sibuye sihlangane sije sibuye sihlangane uthi kwabenani sibuye sihlangane
uthixo anisikelele nonke.